iwu a gbara ndị Kraịst ume ka a ghara ilekwasị anya n'ihe ịma aka kama lekwasị anya na Chineke. Anyị nwere ike ijemi Jizọs Kraịst ma mee ihe niile banyere ndụ. Kraịst lekwasịrị anya niile anya ma Chineke inwe ọrụ mgbapụta nke ọma. Akwụkwọ Nsọ kwuru, ya mere anyị onwe anyị, ebe ọ bụ na nnukwu igwe ojii gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụ ibu niile ọbụla na mmehie nke njide anyị n'ụzọ dị mfe. Ka anyị were ntachi obi were ọsọọsọ n'iru anyị niile gara Jizọs anya, onye ode akwụkwọ na onye a zụrụ okwukwe nke anyị, onye n'ihi onwe anyị nke edobere n'iru ya dịrị obe, na-eleda ihere ahụ wee nọdụ n'aka nri ocheeze nke Chineke. Ihe nkuzi: e nyere ndị Kraịst iwu ịgba ọsọ nke mmụọ ha na oke iji wee daa nke ọma. Anyị enweghị ike ikwe ka obere ọnọdụ mee ka anyị pụọ njem dị ukwuu. Anyị agaghị ṅụrị n'anụ ahụ wee dị ndụ na mmụọ. Anyị kwesịrị iji obi eziokwu jere Chineke ozi, jiri obi anyị niile kwupụta mmehie anyị, ma nwee ezi nchegharị. Onye Kraịst nke agha agafe iguzopụta ma guzosi ike maka ezi omume. Onye ezi mmụọ ọzọ bụ onye Kraịst agaghị ibu ijere Chineke ozi kwa ụbọchị, ma nzipụ ozi ọma ọbụla nwere ya. Ọzọkwa, ndị Kraịst ga-ejupụta na mmụọ nsọ, na-ekpe ekpere ma na-efe Chineke ofufe n'ịdị nsọ, gwuo ọrụ Chineke na-echere anyị n'eluigwe ma ọ bụrụ na anyị ejiri obi anyị niile na-efe ya ma mee ya mpako. Ndị rapas gidere ike na Onye Okike ha ga-enwe udo na ọganihu n'eluigwe. Ekpere: Jerusalem nke dị elu, abụ m n'obodo m bụ, ebe obibi m na-anwụ, ebe a na-enye m ụlọ, ebe obi ụtọ. Olee mgbe mụ na Chineke nọnyere gị n'ihu? Ezigbo Chukwu, achọrọ m gaa eluigwe, achọrọ m ihe ọbụla ga-egbochi m alaeze gị. Biko kụziere nka m bụrụ ezigbo nwa gị, wee were obi gị niile jere gị ozi. Nye m amara ka m guzosi ike na mmekọrịta mụ na gị. Ekwela ka m daba n'ime ule na ọnwụnwa. Nyere m aka ijere gị ozi n'ịdị mma nke ịdị nsọ gị, ma kwe ka ọrụ m niile bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'anya gị. Biko mee m ọgaranya na ndụ m na nke na-abịa abịa, n'ihi na Jizọs Kraịst ka m na-arịọ arịọ. Amen.